Ssettendekero wa Kyambogo alaje nidde gavumenti ya Uganda okumukwasizaako mu byetaago eby'abasomesa omuli n'okwongera ku muwendo gw'abasomesa abali ku ddaala erya professor ne doctorate okuyambako mu kutumbula ebyenjigiriza n'omutindo ogw'abayizi. Akulira ssettendekero wa Kyambogo abakulira ssettendekero oyo bategeezezza nti omugatte ogw'abasomesa be balina gukola ebitundu 37 byokka ku buli 10 ate nga obwetaavu kyali bungi ddala n'ekikonzibya n'enzirukanya ya ssettendekero. Bino ebijjidde nga ssettendekero ono ateekateeka amatikkira ag'omulundi ogw'abirimu ogumu agana abawusa bbiiti eno okuva ku lwokusatu luno ne ku lwokuna era ng'abayizi 15,138 bagenda kutikkirwa nga ku bo kuliko abayizi 23 abafunye ddigiri eyokusatu eya PhD. Professor Erica Tunguka Rwakishaya amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Kyambogo agambye nti ssettendekero ono akyalina obwetaavu era akyalina eddibu ly'abasomesa waakiri okutuuka ku bitundu 5 ku buli 10 okuwadaawadako.
University yonna kuba recognized nga university ekyakuba kuba nkola research generating knowledge and publishing ate e producing abaana masters ne PhD. Kyambogo badde ekula mpola twatandika n'omwana omundu oga mu 2019 around there then last year twalina musanvu omwaka guno tulina kazirumu. That is a good progress. Help sustain it to kwetaga staff at high level ya waguru professors and associate professors kuguidinga abana bano mu somo lyabo. Waliwo demand kati mu education oronge teacher policy yeetaaga abantu kukola ki kufuna masters ne PhD mu educational planning and management bagende bakole ki bamanaginga amasomo colleges.
Professor Eric Atunguka mungeri ya mwagami nti bawalirizibwa okukola emikago okutte emikago ne ssettendekero endala mawanga amalala okubangula abayizi baabwe era abasomesa 8 okuva e Kyambogo bawererwa mu ssettendekero ezo.